kufuata ukunalia, kutaka wako msamaha baby, ila we ukanichunia, si ulitaka mini dedi, ulitingisha kiberi ndonesha kudili Shachukua noma
Yachevo kama
Kwenda we
Yachevo kama
We kwano shachukua noma
Yachevo kama
Toka we
Yachevo kama
Nipigie simu Niko zango na baby unatukata stimu Jieshimu we Usijetie ndimu Ebu niache kidogo napewa vitu wa dimu Nabembelezo kama malo Nina wapikia masalo Tumela shoka si barubaro Na ukitisha kwa mtaro Ulitingisha kiberi Indonesha kudili Nipo gado nipo fi Adundika Asema ushachukua noma